Na washikaji home, dili kija unapindisha sera, inawaumiza na kupiga hela. Watu wanangu bado, sijawahi wapinga jambo, hata wakificha kago bado na wapa high cause wa yes. Wapo vivo hata wapatu na dhiki, wako hoya watoboi hata wape matriki. Ni marafiki na wanaita wanake mabichi, utadhani hautapata mabichi. Anyway, wapo waliooga maji yangu, niliondoka kamtongoza manzi yangu, na bado naishi nao mtaani. Kando kando wado wado sio chukiwa na nifundisha kuishi nao cause we na marafiki hawana deal na mi, hawana sera nao na chill na mi. Wanajua nilipotoka ila wakwepo niliposota, leo nashoboka kisa mimi msanii. Wanazingua but we wapo waliopotea fast, unawalea leo kesho wananyia kambi. Tunapeana gwara kama marasta, tukikutana kinyongo hakuna, niko safi cause we tuwa ndogo sijavuka futi. Siwezi kufurahi moyo linapokufa kundi, so unapokota dodo siwezi fuga bundi. Moyo wangu mdogo siwezi fuga chuki cause you yes. So siusiki na ugomvi wako, lifestyle ama copy zako, gossip za matozo nzako. Nishaumizwa na hii industry makovi yapo, so I'm sorry if I'm causing trouble. Misingi yangu haipasuki man, una confuse ushindani na ukinzani. Sikutukani labda tu uanzishe chuki nami, na heshimu kocha nikifagia situpi ndani. Sio mteme hata kidogo, japo sicheki cheki. Nilitika nyumbani waliponita ukinzani, ulipofika ukanifunza amani, palipo vita na uhakika wia. Mshikaji zangu utoni wanang'ata pela, walienda mtoni kuzisaka cheda, na wengine walidaa kwa jela. So siwezi kuchukia hasla mwenzangu akipata hela. Nashikizazi bro, kama uamini muulize cardigo. Siwezi ringa nyumbani mbali bro, so kiona nimeandika tu sujue ni typo. And I'll be sick if I ever enjoy your downfall. Biashara vita ushajitupa vitani, so kishindo stegemei ka utakufa kiimani. Sina chuki napoona unavifuga vidani, furaha yangu ni kuona umemritabi mkubwa nyumbani. So we are best friends, mitiani haina majibu. Palipo amani pana taifa nadhifu, usitegemee niwe msafi kama malaika wa mbingu, na unajua mimi binadamu mwenye haiba dhaifu. We are friends bro, pokea na chuki na kera, sirudi upuzi walileta nuksi masela. Mi sio bepali, kwayo sifugi mahela, unakosea kuniweka kwenye kundi na fela. I'm not your enemy, mana haupo nilipo master, really komadara kikatili na kili mastanza. Ushasikia nyimbo mtani unanakili maujanja, kagobe gani kamsafiri na safiri shakocha. Mini, yeah, but you already know, and I'm on my MP, heavy flow, Cadbury OG. Nisome humu, unabakia ngome ngumu kama Highbury 03. Hustle mode, so ni cheki kesho, kwenye hotel, but sweet fly ni hivi presidential. Ni kiunda good staff, going past your comprehension. Wani mashafe, wana copy session, sija kucheki ni koresi. Wanauliza, do I ever rest? Easy height, Mount Everest. This is art in a full form, hazifanani na my uniform. Scout, mini unicorn, I'm your best friend, na kumbia game chaff. Hell yeah, ushona madeti players, pole sana universe doesn't play fair. Pia ja kumbia game jela, sio daycare. Badala kwanza kulalamika kwenye kila pini, chagua kufanya au chagua kuweka mpira chini. Mana kila mbuyu mkubwa una kila jini, si ungwana wa kikudu kiletea sira mimi. Naza nika log in, nika like kisha nika reply, lengo ni kuhype hype Twitter. Uliza watu wote mtano unomfahamu vina, nikiamua kumbato mtu anamtaja jina. Sivungi vungi bahati mbaya, you never competition. Mwanao alafu niandikie this contradiction. This is not a diss, I'm just qualifying. Counter attack a beef, come on boy and boy, let's go to mission. Wekeza ujikimu, na kuheshimu jiheshimu, tuheshimiane. I'm your best friend, kipata stress nipigie tu address. Ukiniundia case ni wazimu. I'm your best friend, mawazo kija unaokota some books, unalipia membership kwenye gym. I'm your best friend, so usinilushie steam, futa Candy Crush kwenye simu. Semkala siwa bantu, sana maisha yangu sina masiara ni kiwantu. Tuko tofauti ka sigara na tumbaku, so ukindetea chuki yo ni ishara ya upumbavu. I'm your best friend, kwanza kunywe chai, wenzio walinijadili wakavua tai. Kazi ngumu ajiri walifanya dua side. Kunitaja soja siri hiyo ni suicide. Japo sikuji kuji mbele na sisuki suki nywele na sifugi fugi upele na situpi tupi mchele na sina matatu sifagili mana nilima chupi chupi chele. I'm your gie ya chini ya ufundi wangu. Ishu pande wangu wa ustaili, matusi yangu wa ustaili, muda wangu wa ustaili, majuzi tangu na nyoa wa ustaili kugusa ma... Sorry, mesau haya ma click, click pow pow. Uko I don't know and this this, calm down. Kila la game itaku jig jig now now. Man, all my Jesus Christ is yell yell. Nina portfolio nyingi imara tu. Nike yali jinsi unavondis by my hands are full. Unafahamu tatizo ni kile versus. Be careful what you say, Nick Bloodful. Nashangaza sana. You had all the means to check me. Ukachagua wimbo cause unataka drama. Nishadisa di kanisa langu msenge ukumbuki. Unataka niwe mende kwa bunduki. I thought we friends, nigga. Sana ni ujuzi bro. So vipuri perfume access ya studio. Sana ni sport kwenye ligi kama premier. Kaza ndonga na una deal na masenior. Kichwa haiwezi kukata my equation. Mainstream yeah unashanga ujapata hii impression. Kama hauna moyo kinachofuata ni recession. Uwe chawa uanze kudata na depression. We still need you. Kono unatoka salama kabla kuosha makasha au kugonga maplama au kuhonga mabanda au kuloga kwa ganga. Unaponipa gwara hakikisho moga janaba. Mini best friend. Rafiki yangu alinambia nyimbo zangu mbovu, eti sauti yangu chovu. Ndugu yangu damu alisema vision yangu pofu. Na bado tunaongea so una mind kisa like bob. I wonder where your man has been. Miaka mitatu meanza kushiba upuzo ama drama kings. Shukuru leo kakako nipo so the school is free. Skills ka Albert Mangwea ama Bruce Lee. I'm your real friend, kushinda pastor. Kushinda sera na kampeni za wana siyasa. Kushinda your so called godfather na ikuacha unasafa. Real kushinda hata your favorite rapper. Industry ni sumu sana, ndo maana I stay hidden. It's so petty man, that's why we're not even. Kulalamika ni dalili kwa how mood challenge. Na mafanikio so mpaka approve tale. It's not your friend, mimi na wadau kijiji. Dele wananipa shara kichizi unasemi. Nimeenda shule afu na rap kichizi. Nina style look and I'm nice bado sirigi. Tale atasema nini, labda kaubili gari laya. Game we kesho bili na retire. Kama unataka tuoneshane nani ni jangiri basi haya. Hawezi kuvunja ushikaji kwa like ya bahati mbaya. You're my best friend. Ungeni cheki tungekuomba radhi. Ni vile unataka attention kwa watazamaji. Sasa amua vyema ukikosea unazama maji. Na kuwa live na gawa content kwa watangazaji. You ain't got no business dissing me. I'm a full band and orchestrated symphony. Ulipo master branding. Mini ni master art na ndomana. Every record's masterclass listing G. Menzo puzu puzu ngai ngai. Ngoma zenyewe ni kuchi kuchi nai nai. Tano umekuja juzi juzi makuzi unadhania. Mini mpuzi mpuzi my.